Government etegeza nga bwekole kisoboka okumaliriza enkola n'amateeka oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakwatibwako olw'okussaawo enswa y'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna. Kidiridde enteeka ez'okuyisa etteeka erisaawo National Health Insurance Scheme okugwamu omukoosi ng'embeteza eva ku bannabyabufuzi abamu abagisimbire kuli kw'ossa ne bannansabamu okugiwakanya naddala bwe kituuka ku nsimbi omuntu z'alina okusasula okuganyulwa mu yinsuwa eno. Kaakati atwala ebyobujjanjabi Minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo ategeezezza nga bamaze okwebuuza ku bantu abawera olw'okumulungula ensonga ezibaddeko okusika omuguwa, n'agattako nti gavumenti eri kumaliriza byetaagisa byonna omulina okubaga etteeka olwo yinsuwa y'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna etandike okukola. Dr. Olalo bino abyogedde mu nsinkano n'abakwatibwako yinsuwa y'ebyobulamu ku Sheraton by Four Points. Yes, mkulu w'ekibiina ekitaba kampuni za insuwa Uganda Insurers Association, Jonan Kisaakye, ategeezezza nti kyetaagisa okutema empenda ez'okumalawo emiziziko egikugidde insuwa y'ebyobulamu okwettanirwa bannayuganda.